Yeah.
It's the kids, baby.
Bad man. Bad man, oh yeah, yeah.
Iyo fesi kwa mama kopi, akicheka kama Selena. Kwenye shafu ana kidoti, dole vyote kapaka ina. Anashawishi nionge pochi, twe bugana hata Karina. Nitaonga hata boti, twende zenji tutoke dina. Yani yapo kati nyuti ndio, ndio. Sitama ni mikazi mipo wenzio, wenzio.
Wandichi yani wantala mela Mguju unalipandisha na dela Takuonga takasimu kakamela Kipwa kuhoi na subiri machela
Imelamba alalai Kopa lama ya upendo Kifaranga na jidai Sijenyi pa magendo Sunduki mabibi
Oh, 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 oh.